baby girl in the lungang shi. Baby girl in the lungang shi. Baby girl in the lungang shi. Baby girl, uwe no lubambo lwami. Baby girl, uthando lwami lwakho. Baby girl, uwe niphakathi lami. Baby girl, mina ngizokushada. Uthabule nabazali. Baby girl, mina ngizokushada. Baby girl, uzovusa ikhaya lami. Baby girl, mina ngizokushada. Baby girl in the lungang shi. Baby girl, uzovusa ikhaya lami. Baby girl, woza kithi, uzokopha umndeni wami. Baby girl, ngicela ungangishi. Baby girl, ngicela ungangishi. Baby girl, ngicela ungangishi. Ngoba wena olubambo lami. Ngoba wena iphakathi lami.